sasa madam wacha mimi kupende oh mama kuja pani kushike wewe madam kuja basi tucheze
Atali na wachamu, asase wa mutwale, oh, oh.